Freedom music, freedom music.
Desmond Zuzu, Desmond Zuzu.
Au nambiwa mgiapo vibe wanda za komando hapo. Happy gay hapa wisi boy wanted. So show tu hata dada zao kwambia jina langu wananjua. So leo tu kitambo tambue wisi ukinipa show minaua. So show tu hata dada zao kwambia jina langu wananjua.
Boss ulisema zese
napita
na sandale
napita,
we mabibu kidogo paka na mbele yani paka magomeni
napita
kinondoni
napita,
we mbagala pale mara paka kawe. We usuri sema zese
napita
we sandale
napita,
we mabibu kidogo paka na mbele yani paka magomeni
napita
kinondoni
napita,
we mbagala pale mara paka kawe.
Pale mara paka kawe
kasema tulia we. We wana mdogo, mifanya kitambo sini fundishe matobo. Nasema tulia we, we wana mdogo, mifanya zamani sini fundishe matobo. Nasema tulia we wana mdogo, mifanya kitambo sini fundishe matobo. Nasema tulia we wana mdogo, mifanya zamani sini fundishe matobo.
We usuri sena mpensi,
napita
we kimala,
napita
we segeta bujua ni Bagamoyo, yani mpaka na kiba,
napita
we na bosi,
napita
kiwala ni yombo wa dimare.
Vipi sambona naongea mburi, mwambie ni mii chizi akili zangu wasipo vizuri. Uyu mtoto vipi sambona naongea mburi, mwambie ni mii chizi akili zangu wasipo vizuri. Nenda kaulize Mtwara
napita,
Morogoro
napita,
kwendo Domalindi mpaka Songea yani mpaka na Katavi
napita,
Sumbawanga
napita,
Kwani Iringa mpaka na Mbeya. Nenda kaulize Mtwara
napita,
Morogoro
napita,
kwendo Domalindi mpaka Songea yani mpaka na Katavi
napita,
Sumbawanga
napita,
Kwani soma kilomita paka zime overlap kilomita. Ona zime soma sana kilomita paka zime overlap kilomita.
Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita.
Ora we sore tu kitambo tambue wisi ukinipa show minaua. So show tu hata dada zao kwambia jina langu wananjua. So leo tu kitambo tambue wisi ukinipa show minaua. So show tu hata dada zao kwambia jina langu wananjua. Wenda mali cheki na shika mabonda likuwa likuwa. Kona na shika mabonda likuwa likuwa. Cheki na shika mabonda likuwa likuwa. Kona na shika mabonda likuwa. Wenda mali na likuwa likuwa. Nari pari pa mabom, nari pari poa. Nari pari pa jamani, nari pari poa. Nari pari pa mabom, nari pari poa. Nari pa mabom.
Usifosi ushindani we mavi, kushindana na mimi ni kubwa kazi. Ushindani zidi yangu we uwezi, laba mkupe sabuni, tushindane kupanda mnazi.
Wate tonje juwa mnazi, panda juwa mnazi, hoya juwa mnazi. Wote juwa mnazi, twende fanda juwa mnazi. Wote juwa mnazi, twende juwa mnazi. Wote juwa mnazi, mina wewe juwa mnazi. Panda juwa mnazi, twende juwa mnazi. Wote juwa mnazi.
Kote na hapa kwenye lomisha soma kilomita. Paka zime ovala kilomita. Ona zime soma sana kilomita. Paka zime ovala kilomita.
Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita. Kilome 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 kilomita.
Desmond Zuzu, Desmond Zuzu, Desmond Zuzu.